torban dura ture polisin Kenya dajene chafa fi chakko jilo katu anno jila olche. Isanis kan kabamani fi lemle Itoopia dibato kofsodemi torbetan seeran la gara Kenya tifidu isani tifi. Harraga nama simanna isani rattiba namira gefachu daf Kenya mana murti makarrati di atani katura ni otaw. Abbaani langa motumma polisin na mota kana rattira gada balatabar bada wanjiruf. Yeron koran no torban toko nafa kenna muja chun gafachu isatin belaman debi aniru. Kananis abban seera polisin namota lemenka na irra ashara kubafude raga kanis akawita tadufu sadasari damabara kumala mafkoro turubati liyesu ajajani jiru. Dejane chafafi chako jilo warakaye nyuma lemmi Kenya tausani agasisu kabatanus. Hagayona warakaye nyuma kana akamitakargatan wantibika me ifabayhin jiru. Debaletanis makani matamato kofa dejane chafa makana malemmi Itoopia wantefi esatakar aletanis akakuratamu manimurtikun ajajay jira. Himatamalem mafakan teye chako jilo dadechakana irrati anabama atiti jechun manni murtii wabiitiin akka isa gadhiisu gaafatus abbaan seeraa garuu haga poolisiin eenyummaa keessan gadi fageenyaan qoratutti mirgi wabii isinii fayyamamuu hin danda'u jechuun dhorkaniiru. Lammileen Itoopiyaa 1937 dajaneenii fi caakkoon seeraan gara Keeniyaatti fidaniiru jedhaman murteen isaan irratti darbee amma mana hidhaa kiimaatii jedhamu keessatti argamu. Gochi seeraan alaan nama gara Keeniyaatti fiduu Keeniyaa keessatti yakka adabbii cimaa qabu yoo ta'u dajaneenii fi caakkoon yoo yakka kanaan badiinitti murame hanga hidhaa waggaa 30 yookaan qarshii shiilingii Keeniyaa miiliyoona 30 adabamuu danda'u. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.